Black Market Records.
Safe fest, safe banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse, kusi ni yoko, baby. Leo na finesse, na ujanja, eh. Leo nta maintain, ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go, ukini pay charge, nitako pay ando. Eh, this the kind of love, make you when we do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh, I make you show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baiwa pombe alafu mini zirai. Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja ufupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Kikili chopandwa ni ulicho kikuza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavunwa. Na kiki zolea ni juki memuagwa.
My hands, your wrist.
Records.